Mụ na-anata n'ụkwụ ya n'oge a, matakwa na ọ na-eti ụmụ ụmụ ọnụ. n'ihi eziokwu adịghị n'ime ụlọ. Ọ gịnị kpatara ụfọdụ ụmụ okoro na agwọgwụ ugbu a ejiri echekwa ntị n'okwu ndị nne na nna ha na-ekwu? Ọ bụ n'ihi na ha hụrụ na eziokwu adịghị ha n'ọnụ. Ka m jụọ unu ụmụnna, ọ bụrụ na anyị wee n'aka gabanụ, olee na ụmụ nwanyị ga-abụnụ n'ọdịnihu? Mgbe a na-ekwe isi n'ụwa mebiwo, ichezọ na ọ bụ gị mebiri ụwa Chineke kere, ọ bụ ọgara etu Chineke si wee kee ya? Ụmụnna, ka anyị sepụtara n'aka na-ajọ ihe ma were onwe anyị nyefee n'aka Jizọs Kraịst. Ka anyị meenụ nke a ngwa, n'ihi na oge na-agwụ. Ma gị mata na oge anaghị eche mmadụ. Chineke biko, gọzie ndị niile ga-anụ okwu a ma mekwa ya bụ ndị o metụtara, n'aha Jizọs. Amen.
Onye nkasi obi ahụ agaghị abịakwute unu.
Mwabu na mama Njise anyonu Lanya na John Nisi nkiri nisi Amwabu njise Wewe na nkasa Ika akawasi ya nkoma Kari alika mwemwe mmaru Yamere Omo chineke Ndine kwara Una kuneku Nini nonyo dinyerayi Kumuwa sonke chineke Kari ronyi robe kwentu Yamere Kari chiche ike Kankwa nkonye mwai Mezu aneba ino Kibu alayi Waburi hageji Kulia hachineke elu Mwanne m Ugwa jinto tukwa rani Ebo anala Ole ezi njikari idu Kito ya Kito nandi nezi alumaruka Ndi nasi nezi igwa adige Hawari anana kuwa kutu ndi mwadu Ma mwanne m Okwa na onye agore Kabara Inoro ndi wala kwegi Asikona ne mwadu Me no be hit by charanya. Mom with it.
When I never be now, Jesus, when I never be now.
kemenye na to ni mowa dike teme anadi kwe wonye nwai oburu ni sina di kwe lepo anya no wa ega hunye na me na no wikereke na dia ki hu epi ha na buba ubo ni dia ki hu kwa ebe ji hu kwa bara ma anya isu ewo wonye nwam why not even a part of the mirror? They call it not for man. It's in Kirina. I'm walking up one at all. Or think China gets in the liquid. More than one who checks. Can I touch China again? More than again. Open up one year. Nelson China again. Open up one. Why not even a part of why you put your friends? Now you can see. Now, the next time you ask me, you know me. You and I put a sin on big guy. They got one, you know, for no fun. They call you a city. Up upon a nose, you're gone. They got up with someone now. They put a book. They have your book. diamante mwani opukini meri juju na rozoma oma kia hobo waneku hapo hata haneku onu geku ya soya mwamezi nyenge kwa sirigi merebe chine keno wandi asu onyenge na siri origo uku mwane siri bada Kwanani kiwe ari kwere na jinto Bachikwa hankete kahana asi Nini nukua ike gare Ndiya nwe senete ngu Ndiya hakina hana ade ya Kane kuwa kuwa joba nyeregi Kerupano makaki Mwa korobia Onye nkewe kisoba Nimo tuzi zona Iwere ajwina rozoma Oye kunye ndiyo sikike meki Meriti ujuna rozoma Ningwa kezoku Ongobi ya hake meki Nani kore na jiko
Thank you.
Jesus on your ma. Ani kele ye kele ni hina ne me ma. Ya no kai kele ya ekele o kele no me ga on your ma. Ani ne ya ekele ni hina ne me ma.
Uwa kele ni wa ekele kele no Jesus on your ma. Ani kele ye kele ni hina ne me ma.
Nima Chinake Nesia Obi de Monuquangore Ikele Chinake Nihi Gene Odio Tumbe Oba Juere Doroka Miri Nevena Lanyana Kami Ahuri Monyana Kasimobi Nlena Kepe Enwebonyana Simji Sike Dikodiro tutu ndi mmadu Nupo chita Ele ganya Enwego nye nasiri jisike Na hiya nkina su Aku kwa nkina aku Obuna ndiki na habi dokoro Otutu nime ha Enwego inye mwewe Nwa mwenye Uwe uno Makio enwego I didn't came out. One man, when did he? What a chicken. Okay, make you talk, Yamu. Dip on our bum. No, but you talk. When I take a hara, when did you not get married, Hama? Telenu, ya. Magi Mata, no, dear old fella. Madi tata no lototo Wannem Nka suri ke le chineke Lekene Onwe itenani Kanwani a chiru chenaka Ni hi men kode Ma ubua Omu putako mwanu ujo Arusiene Na mwaike Obuna ki onweki Gini Marika ke chikana chinake Wanya na kutaraki Minya mbeda nko boruso Enapu na bata Adiki sopapu nina mwe Wole ye Marika ke chikele ya Chele ya Ni inasi neto onye na nchomeru Ikadi imoso Brother Luke SG Ana nekele ya Umuchu Soranu mkele Kahara bundi ameri yoma Kelenu ya Nihi none emema Emem
Thank you.
China Kira, they want a China for Demma. They can one when the Korea, where for what to do it? Then I call the home of China Kira. More we young with them. Nahaka, the Vida to China Kira. I just got some mad and I do. More we need for a half a head to China Kira. Haka, I think it. Kedu kwa nke bi ndetu Chineke ire ebe mụ onwe m bụ onye na-anata sakramenti kwa ụbọchị na-anụkwa otu ọnụ ma ọ bụ ọzọ n'ime ụlọ nsọ Chineke kedu kwa ọzọ bi ndetu Chineke ire nwanne m ọ bụ eziokwu na ị na-eme nke a ma mata nke ọma na Chineke anyị adịghị atọ ka sakramenti ọzọ ọ dịghị mgbe mmadụ na-alụ ezi ọrụ dị iche ebe ọ nọ na-ebi n'ime mmehie n'ihi nke a ka o ji wee gwa Sọl bụ eze Izrel irube isi ka ịchụ aja mma ya mere ana m akpọ gị onye na-ege m ntị sị ọ bụrụ na ị dị otu a nụrụ okwu Chineke banyere nke a mgbe ọ bụla ị nabatara okwu Chineke n'ime obi gị Chineke ewewere aka ya niile biri n'ime gị ọ bụ mgbe ahụ ị ga-eji mara ka ịdị ụtọ Chineke dị dịka edere ya n'abụ ọma isi nke iyi atọ na anọ amaokwu nke asatọ ọ sị debe Chineke ire ka ịhụ na ọ dị mma onye ihe na-agara nke ọma ka ọ bụ nwoke ahụ nke na-agbaba n'ime ya David bụ eze hụrụ ịdị ụtọ nke Chineke n'ihi na o detụrụ ya ire ya mere nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị ọ bụrụ na ị ka na-aza nwa Chineke ma ị detụbeghị Chineke ire chegharịa taa ma mata nke ọma na ọ dịghị onye mmehie nke pụrụ idetụ Chineke ire ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụzọ si n'ajọ omume ya pụta n'ihi na Chineke anyị dị nsọ ndị na-ekpere ya a ghara ịdị nsọ ya mere bịa ị ga-ahụ ịdị ụtọ nke Chineke ma ọ bụrụ na ị ga-ekpe